la la na 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 oh na 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 nasikia mapenzi ndo waya waya akuchi kuchi on fire Shaloa kwenye shimo Umenitoa sexy mama nimeopoa Oh girl, you the one, you the one Love me, double double, double double Usende kama wale, kama wale Love me, double double, double double Shakufaga kwa kumauti Na kupigi ya kasaluti Cause you're one and only Vigere gere mama shauti Bita kota wasiruki Wana fivi sasi unuki Ila ndo imesha hiyo oh. Kama uzuri unaoneshe yeah. Baby waoneshe oh, yeah. Oh, yeah. Natabia Shaloa kwenye shimo Umenitoa sexy mama nimeopoa Oh girl, you the one, you the one Love me, double double, double double Usende kama wale, kama wale Love me, double double, double double
It's Cloud Beat, baby
Yeah, yeah.